Trimus Productions. It's Terry G on the track.
Chris!
Tabamu masiwa, ikupima, waka wanda kunama, tata ujita. Tabamu masiwa, ikupima, waka wanda kunama, tata ujita. Wokutisha mwari ndejuta. Kuna matando kwa kune kusa.
Don't you touch.